Wena nonkundla.
Yintoni mholi, intoni sisi man?
Kobe ndiza kuthi uzawuthi makhulu, kholisile uthi sisi. Kuba nonkundla uyazazi uba ungumfazi wasekhapha. Akumelanga uthi makhulu, kumjama amaxa amaninzi uthi makhulu. Kanti ndingusisi wakho. Hamba uyondicelela iswekile phaa kwamamgcina.
Kokudwa makhulu kutheni ucela kangaka nje mani? Ucela iswekile, ucela umngqusho, ucela nomphokoqo, ucela yonke le nto ikuthe.